mas nañuy jang khasida am ñu fay wax serigne touba khadale wala maktalo ni diglu len ñepp ma seeni xeram mu wax ka doon jang mu taxaw daadi ni xana xamulen ni malaika yaangi jurum bennelu asaman di len togu day nurok diglu te jenu toki malaika yaqna lub jam defon teggilon ab jam aljana teggi moy jaar fanen yobbu nab jam sawara bismillah koke daadi agal njangama siwna